Woi.
Hey, wafo mwashanaka.
Ya, no flicks, we watch the boy.
Ah, wakamba ni kudache test kaili.
Icho wo shiripu waiziwa.
Zlouder.com.
Nikakumbuka way back 15. Kuma nyimba.
Yeah.
Nipushinga wasu.
Azelapa.
Wenzo seka. I'm on my way to success.
I'm on my way.
Bye. Sala weka rapo heta.
2015 chana ya jamba.
Fumu cheesy flow kila big gaze lapa. Antiwo 20 apa. Push semu levo papa. Bati apa nikamba apa. Anyway mpye nyimba ikamba no apa. Ni time yatu kembo leka tida piti siya tipite nchani nawe apu tebo. Nikakumbuka way back 15. Kuma nyimba. Nipushinga wasu.
Azelapa.
Wenzo seka. I'm on my way to success. I'm on my way. Bye. Sala weka rapo heta.
Quiet, homie party sharp. No na time to laugh, but time uche to laugh. Heta, kembo, nitani weo safu. Emu, putting any wine paper map. Pisha maloto, pisha chiloto mpaka nikwile. Kapisha mopeni penso, wadi mchive. Ntayemu yatu, baba. Okensani, chisa lesa nanga. Kaso, ndiye pine thatso. Filmu na starter rapa ndiye pali baso. Spirituali, lili kali leti. Wela fiti kami hoti, bige we are seti. Checkpoint, music apu. Dash, silo, niki, laxi, nazo ndani wa salato.
Nikakumbuka way back 15. Kuma nyimba. Nipushinga wasu.
Azelapa.
Wenzo seka. I'm on my way. I'm on my way to success. I'm on my way. Bye. Sala weka rapo heta.
Exclusive to zlouder.com.
Yeah, I've gone to the next level. Checkpoint music, we up. Shadim at the beat, yeah, I see ya. Yeah, anyone? Yeah, posting power.